garo murtidahay bubayli mamada ila garo murtidahay bubayli
wacdadki abdi sabab ilkaasi iyo fadhiya fiska muusikadi bashir hanuni gurihi maxamed suugal rahmi calo iyo anigo ah analay
karo murtidaay.